Siyavuya enkosini ngayo le mini. Sivuya ngalo ithuba loba sihlangane ngolu hlobo. Ikorasi esigqibo icula njengekorasi yethu yokugqibela. Ndiye ndeva ngayo kwiiyure ezintathu ezidlulileyo phaa eBelgrade kwisithili senqwelomoya kwigumbi lokuhlala. Maninzi amaculo abalulekileyo, amaculo kholo kanye neliculo sigqibo kulicula. Lonke ihlabathi likhokelelwa kwimpembelelo yomoya, gxebe mpembelelo yenkolo, kwaye kule mpembelelo yenkolo kudlulwa ecaleni kwenyaniso ngamaxilongo nazo zonke izixhobo zomculo kudlulwa ecaleni koThixo nento ayenzayo. Kwaye sibuhlungu ke ngaloo nto, asigwebi kwaye ngokuqinisekileyo asinyelisi, kodwa sithanda ukuba lonke ihlabathi, ngcono ke ihlabathi elikholwayo, balifunde into uThixo ayithembisileyo kweli xesha nento ayenzayo ngoku. Phambi siqale ufundo lwethu lweBhayibhile, thanda ukuthi ngokukhawuleza ndazise nje izona ndaba zibuhlungu sakhe saziva kude kube lapha kulo nyaka. Umzalo wethu othandekayo uGabriyeli udlulile ngoku ukunye nenkosi ekuqaqawulini. Isingcwabo siye saqhuba ngolwesibini, kwaye kumele nditsho akuzange kufane kubekho inkonzo yesingcwabo eyakhe yandishukumisa ngobunzulu njengalena. Akhona amathuba ebomini apho singenawukwazi ukuqhubeka silandele, singenokwazi ukunyamezela okanye sazo ke uThixo akwenzayo ngelaa xesha. Ngoko ilizwi lenkosi lize kuthi, into endiyenzayo ngoku aniyiqondi okwakaloku nje, kodwa niyakuyiqonda kamva. Zikhona izinto ebomini esingena ukuziqonda ngokupheleleyo. Amaxesha amaninzi ngabantwana, abantu abanyanisekileyo nje abathathwa ebomini, abathi bamke ngokuqhekeka komhlaba ngemfazwe, iinkqwithela, izifo, nelihlabathi elingakholwayo liyakubuza oku ngokunjalo uba kutheni kumele kube njalo. Thina njengamakholwa siyazi kwaye sithanda ukuthi kuwe dadewethu othandekayo uGabriyeli nayo yonke indlu, bonke zonke iintombi noonyana noonyana basemtshatweni nakonke abaxhumene naye abazalana naye ngokungqalileyo njengokukhululekileyo, uThixo uya kunomeleza kwa olucikido nje esi silingo nikwazi usinyamezela. Nazi ningenzi impazamo, siyakholwa ukuba umzana wethu weyisile ngoku uhleli nenkosi. Ngoku sithe sanikwa ogqibe siye saziswa ngempiliso emangalisayo eyenzekayo kwixesha elidlulileyo, kodwa ukunjalo sesothuka ukuba inkosi ithe yambiza umzalwana ekhaya. Kunjalo ndiye ndakuthetha ngexesha lesingcwabo uba kumele kube khona abantu ekumele kuthethwe nabo, ekunothi kufikelelwe kubo ngamazwi amaninzi athe avakaliswa phayana. Aninedwanga abazali nodade, kodwa ninabo abazali nodade abaningqongileyo, sabelana ngovuyo lwenu nentlupheko yenu, sibambisene sonke. Kwakukho nje ukudlula okunye kukaSiegfried Hellmann, yayingumtshanam wayenaneminyaka elishumi nethoba okanye amashumi amabini, wabulawa ngesaqupe phayana ekuqeqeshweni ekufundisweni kobupolisa bakhe. Inkosi yambiza wayekhaya, kwaye kwakungekho nzima ukwamkela oko ukwazi uba kwenzekeleni na. Ngendlela ethile ndaziva ingathi ndibatyala abantu impendulo, kwaye andinakuyilibala la mini. Kwakusemva kwesingcwabo ndandiyise Levenstein 2 eHessenfield, ndihamba phayana kwipayana emahlahleni, apho ndathetha khona noThixo ndathi, Nkosi, abantu bandindele ukuba ndinike impendulo, uba kutheni oku kumele kwenzeke andinakukulibala. Ngesaquba kwafika ilizwi lenkosi njengoba soloko lifika usuka phezulu ngasekunene, wathi ndimthabathele kum ukuze angagwetywa nehlabathi. Ndandingayazi ukuba lo mqolo ukwincwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko se-11, kodwa kusukela kwelaa thuba ndakwazi ukunika impendulo kungcono kokuba ndisazi ukuba unenkosi. Kwaqala umsinga nje kuye apho umntu kumele oyike ukuba uzawuya ehlabathini aphinde emke. Kumzane wethu Gabriel siyazi kuba wabambelela enkosini ngayo yonke intliziyo yakhe, kwaye ngoku uyakwazi okwakukholwayo. Ndizawuthanda ufunda umqolo kwabaseroma isahluko sesibhozo lo utata uGabriel akubandakile kanyileyo uba ungaqaphela xebe phaa kwisaziso se-obituary kwabaseroma isahluko sesibhozo mqolo wama38 kuya kwawethoba. Wandeyisekile kuba khona kufa nabomi nazithunywa naziphatha amandla nagunya nabukhosi nazinto zikhoyo nazinto zizayo, akukho mlinganiso, abukho bunzulu, akho nasinye isidalwa esinako ukusahlula eluthandweni lukaThixo olukuKristu Yesu inkosi yethu. Siyazi ukuba ukuya ephakadeni akuthethi ukufa, kodwa kukusuka kweli xesha apha nokufika enkosini eParadise ngokwento yena ngokwakhe wayivakalisa emnqamlezweni athi, inene inene ndithi kuwe, namhla uya kuba nam eParadise. Amakholwa akananto yokuyoyika, ziyazi apho ziya khona kuba bayazi uba bakholwe kubani, ukutsho ke kulowo wezayo wazokusisindisa. Ngamanye amaxesha kuba buhlungu kuthi ukubona ubunzima bokufa, nditsho phayana kukhona umahluko, kodwa kumele sithi uThixo wamisela yonke into ngendlela ekumele kube yiyo. Ndithanda ufunda kwindumiso isahluko sama-88 anesibini umqolo wesithandathu nesixhenxe. Kakhulu kuni bazana nootata abathe banobungqina bobu, ndizawufunda phayana kwindumiso 82:6. Ndithene ngoThixo, nonke nina ningonyana bosenyangweni, kodwa niyakufa njengabantu. Kude kube lapha elizwi ngamamaxesha kwenzeka ngaphandle okanye kunye nokuva ubunzima ekufeni, ngamanye amaxesha kuyenzeka phandle kwesigulo okanye nesigulo. Umntu akakwazi ukhetha, kodwa sinoyolo xa samkela yonke into ezayo ivela enkosini. Ukuba thuthuzelwe nje, siya kwindumiso 84:5 ukuya ku-7. Noyolo indoda amandla aya kuyo intliziyo yayo odlulela gxebe. Indumiso 84:5, hayi uyolo labantu abaxhotyiswa nguwe, abasoloko belangazelela ukuya eziyoni, bathi xa bedlula kwelibharhileyo kutsho ku Qaphuke imithombo imvula zokuqala zilitsho lithi thande ngamaqula. Baya besomelela ngokomelela bade bavele phambi kothixo eziyoni. Makube noba loluphi na ubizo izwi lesiphatha zithunywa xa lithe lavakala nokuba kunini siya kuhamba sonke siyokuba nenkosi ngonaphakade. Ukufa ayisosiphelo, kakuhle kakuhle kukuwelela nje kwelinye icala. Ndithanda uba ndibe mfutshane kwimva kwemini nje sele sifile. Iingcinga ezininzi ezibalulekileyo nengcebiso eninzi esingahamba nayo kubomi bethu bemihla ngemihla uba sizicikide uba sime njani na kubo ubomi bethu bemihla ngemihla. Sime njani na phambi kothixo, sime njani na phambi kwabantu, singakwazi uma phambi kwenkosi ngendlela esiyo? Angoku umbuzo namhlanje okunjalo, kwaye siyakholwa ukuba inkosi ethe yaqala okunjalo iyawugqiba, kwaye iyakusibonisa into ekumele siyisuse apho izinto kumele zitshintshe khona. Umoya kaThixo uza kusiluleka akhombe izinto ezingena ukuma phambi kothixo ezingalunganga phambi kwakhe. Oku kuhlanjululwa kwaye isibhalo esingcwele sithi kwisityhilelo, lo uhlambulukileyo makahlale ehlambulukile, lo ulilungisa makahlale elilungisa. Lo ungcwele makahlale engcwele side ngocikidwa sihlambuluke ngokugqibeleyo. Apho saba nemvelo engcwele nobomi side siyokuba nenkosi ethe yasithanda yasiguqulela kumfanekiselo wayo. Ithe ndabhala phantsi umqolo kumaHebhere isahluko sesibini malunga nokufa sonke isasinika iingcinga ezithile. Hayi uba ndithi amaxhala, sinqwenela ukuba kwakungekho phayana. Mandifundele umqolo kumaHebhere isahluko sesibini emva koko nezinye izibhalo ezimbalwa ezibhekisele kumaxesha esiphelo. KumaHebhere isahluko sesibini umqolo wesixhenxe, umenze ngaphantsi kancinci kunezithunywa zezulu, umthejize ngesihombo nesithozela, umnike igunya lokulawula zonke izinto. Kuba ke uThixo umnike igunya lokulawula zonke izinto, akukho nanye into engekho ngaphantsi kolawulo lwakhe. Kambe ke ngenene asikaziboni zonke izinto ngaphantsi kwegunya lomntu okwangoku. Nanku ke kodwa sibona uYesu yena wabekwa ngaphantsi kuhle nje kwizithunywa zikaThixo. Ngoku uthiwe jize ngozuko nembeko ukuba ngenxa yobabalo lukaThixo wavuma womvisa ukufa ngenxa yabantu bonke. Ukufa kuthe kwehla phezu kwabantu bonke, kuAdam bonke kumele bafe, kuKristu sidliswa ubomi. Singafunda ngokunjalo kakhulu kwincwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi elinesihlanu kulo mxholo. Ndiyakholwa ukuba khona amanye amakholwa, ndiyakholwa uba thina singamakholwa samkela intuthuzelo enyanzelekileyo kwizibhalo ezingcwele kakhulu kumaxesha ezilingo. Hayi kutsho ke izilingo ezivela ebantwini, kodwa ukucikidwa. Kodwa mandiyitsho uba ayinguwe wedwa mzana wethu dade uGabriyeli, kodwa sonke sinawe, kwaye sonke siyazi ukuba umzana wethu uhambile wayokuba nenkosi. Ayonto esiyithetha nje ngenxa yoba sithanda uyithetha le. Siyayikholwa ngeentliziyo zethu zonke, kwaye siyayikholwa ngoba uThixo ukuthethile elizweni lakhe. Ngoko ke singaqikelelwa uba uvuyo luyawugqobhozela phayana entlungwini, njengoba ngokubalulekileyo sisazi uba intlungu yokwahlukana ngamfutshane ayinakubande ndikholwa ayinakubande imiqondiso yexesha ithetha ngokucacileyo ukuba ngokulula nje asinakungayihoyi kodwa simele siyitsho kwakhona nakhona uba Nkosi siyakubulela ngoba uthe watyhila ilizwi lakho kuthi Nkosi siyakubulela ngawo umyalezo wexesha lesiphelo nazonke iziprofeto nazonke izithembiso nayonke into ngokwenzekayo phambi kwamehlo ethu makube kanti kwaserayeli makube kanti kuzizwe ezibumelwane naphapha yenzeka khona yenza kuphela ukuze kuzaliseke isibhalo ngeli xesha kwaye sonke singaphakamisa iintloko zethu ngoba siyazi uba intlawulelo yethu isondele ewe kwinyaniso uba xa kusenzeka kwintshona yase-Ireland nakwezinye iikona zehlabathi ngoku asimameli kakuhle okanye sinike umdla xa kusenzeka phaa naphakathi empuma phana phana mpuma Persian Gulf naphapha ikhoyo ngoba phayana soloko sinoloyiko olunye ngoba kuthethwa ngeentshaba ezininzi kodwa inye into esiyaziyo kulo lonke ilizwe lama-Arab kukhona utshabo olunye kusirayeli ke lo bawuthixo anganganika inceba uba lonke uluntu alujongi kwindlela enye ngoku iintshaba zijonga okanye ziyohlasela kwelinye icala ndiye ndabuzwa ngamaxesha alandelelanayo kule mihla ukuba ingaba sele kusenzeka na hayi akunakwenzeka ngoku kwaye ndizokuxela kutheni kuqala kuba ibandla likathixo ophilileyo liselapha ubambano lokugqibela olukhulu aluzuba se-Persian Gulf kodwa luzoba se-Amakadon umqolombo wasemagido itshona yasejerusalem kwa utshaba luyovela phana kude ntshona hayi ngendlela kuyiyo ngoku kodwa into ebonakala ibaluleke kakhulu ukuthi yinyaniso yokuba bazonke ezi ndawo zinengxaki ngenyaniso zenza uba kukhalele uxolo uba uvakale kakhulu xa kuya kusanda inkqwithela kusenzeka imiba ethile apho kukhona iindaba zeemfazwe ziye zijikeleza kuye kube khona unxano olukhulu loxolo okanye lokunqaba oko kungena kakuhle ke kumfanekiso wamaxesha esiphelo kuze lo mntu woxolo ongenamkhosi nakanye ongenabanekheno negambini ongenakhupha iinqwelo zeemfazwe kodwa ongenakwenza nto ngaphandle kwegunya lakhe kwaneloko kuzisa ngaphezulu kunesizwe esikhulu sokumanyana kwezizwe naphi na apho kungenzeka khona mhlawumbi akungeni kakuhle apha ndendani kwimagazini ukutsho ethi umhlaba wethu owawuhluliwe kwindawo yasentshona ukutsho ke iRoma iKatolika kodwa indawo yasempuma iphantse yabuprotestanti kodwa uyabona ke upapa sele bonakala phayana kuyo yonke indawo kwaye sele sendleleni yakhe kwaye usemgcini womntu wonke uba abone uMartin Luther akazubonwa apha okanye uSwingfield abathe baba namava ngako apha eSwitzerland xa iifronoti eziyi-100 zibonakala phayana kongcwele uMartin zibekwa kuyo lonke ibandla siyayibona yonke indawo izinto ziyenzeka kakhulu phantsi kwesandla salo udlala indima enkulu kwixesha lesiphelo kodwa masimbulele uThixo ngako oku xa ele nguqu iphumelela kuye kusondela ukubuya kaYesu Kristu iNkosi yethu kwaye kuba le mbambano yenzeka ngoku ikhokela abantu babakhalela uxolo kakhulu koko makuze ekupheleni kumele kuvakaliswe bangoku luxolo nokunqaba ngoku zonke izinto kumele zenzeke ukuze isibhalo sizaliseke ngohlobo ngokunjalo. Zikhona iindawo ezikumprofethi uDaniel ezibaluleke kakhulu ezitshoyo ukuba kuyobakho imfazwe nembambano kude kube sekupheleni. UDaniel isahluko setoba indawo yesibini kumqolo amashumi amabini anesithandathu indawo yesibini kumqolo amashumi amabini anesixhenxe aphithi kuDaniel isahluko setoba indawo yesibini kumqolo amashumi amabini nesithandathu ekupheleni siyaba sisikhukhula umqolo wokugqibela indawo yokugqibela ke isikizi eliphanzisayo liya kubekwa sengcochoyini oko kuya kuthululwa gqibe ngoku kuyaba khona inkangala phambi kokuba kube khona uchithachitho lokugqibela ngoko kuMateyu isahluko samashumi amabini anesine isibhalo esiqhelekileyo kuthi iminyaka inkosi ithetha ngamaxesha esiphelo esiphila kuwo ngoku. UMateyu isahluko samashumi amabini anesine Mateyu isahluko samashumi amabini anesine mhlawumbi umqolo wesixhenxe nowesibhozo kuba uhlanga liyakuvukelana nohlanga nobukumkani buvukelane nobukumkani kuya kubakho iindlala neentyikitya zokufa nezinyikimo zomhlaba kwiindawo ngeendawo zonke ke ezo zinto zikukuqaleka kwenimba njengoba kuqinisiwe amaxesha amaninzi ayikabisiso isiphelo kodwa kukuqaleka nokuqhubeka kude uxolo luvakaliswe ekupheleni ukubonisa ukuba into eza kwenzeka ekupheleni ayinakwenzeka ngoku. Siyafunda imiqolo emithathu kumprofeti uHezekiyeli kuHezekiyeli sahluko samashumi amathathu anesibhozo ukuze nje sixhotyiswe ngendlela wabhala ngayo uPaulus ngela xesha abanye baphoswa ekudubadubekeni ngokungathi imini yenkosi sele ilapha apha kuHezekiyeli sahluko samashumi amathathu anesibhozo qolo wesihlanu yakwesibhozo siyacela uba ngobani abantu kwaye ngokubalulekileyo xa usiva uba kumalunga netshona ekude make akukho sentshona kwaSirayeli iKuwait ayikho sentshona kwaSirayeli. Ndifunda umqolo wesihlanu iPersia amapesi amakushi namaputi onke ephele enegweletshetshe nezigcinantloko uGomer namahlelo akhe onke nendlu katonga gama ezingotsini zasentla inamahlelo akhe onke izizwe ezininzi zinawe lunga uzilungisele into zonke wena nebandla lakho lonke elibizelwe ndawonye kuwe ube ngumgcini walo emva kwemihla emininzi uya kuvelelwa ekupheleni kweminyaka leyo uya kufika elizweni elibuyisiweyo ngeekreleni libuthiwe ezizweni ezininzi ufike ezintabeni zakwaSirayeli ezahlala zibharhile lona likhutshwe ezizweni baza bahlala bekholosile bonke bephela. Xa sifunda apha kwizibhalo ezingcwele phaa ngentshona tshona yakude soloko kukwicala lokubona lakwaSirayeli hayi emelika hayi kwenye indawo yehlabathi soloko kwaSirayeli kwaye kulula okukubona kwisahluko samashumi amathathu anesibhozo uqolo weshumi elinesine neshumi elinesihlanu
Say unto Gog, thus saith the Lord God,
Tingako oko profeta nyana umtu uti kukoki. Icho inkosi uyehova ukuthi akuyi kuba njalo nangalo mini ekuhlaleni kwabantu bam amaSirayeli bekholosile. Uyakuyazi loo nto, yakuphuma endaweni yakho ezingotsini zasentla, wena nezizwe ezininzi zinawe, bekhwele emahasheni bonke bephela ibandla elikhulu impi eninzi. Kunyuke ubafikele abantu bam amaSirayeli njengelifu kuba ulisibekele ilizwe. Ekupheleni kwemihla kuya kubakho oko ndikuse, ulifikele ilizwe lam ukuze iintlanga zindazi ekuzingcwaliseni kwam kuwe emehlweni azo Gogi. Bakokwisahluko samashumi amathathu anethoba qolo sibini kuya kwesine, masoloko sinika umdla okhethekileyo kwizinto ngokuxaqiniswa ngentshona yakude. Ndiyakukuphambanisa ndikurhole ndikunyuse uphume ezingotsini zasentla ndikuse ezintabeni zakwaSirayeli. Ndosithi qhwithi isaphetha sakho esandleni sakho sokhohlo, ndiziwise iintolo zakho esandleni sakho sokunene. Uyakuwa ezintabeni zakwaSirayeli wena amehlo akho onke nezizwe ezinawe. Ndiyakukunikela ezintakeni ezixhwilayo zeentlobo ngeentlobo nasemarhamncweni asendle ukuba ube kukudla. Ngoku ndifuna undibonisa ngokufutshane kwisitshilelo isahluko seshumi elinethoba ukuba oku kuya kwenzeka xa inkosi ibuya emva komsitho womtshato kunye nabangcwele ezojongana neentshaba. Into enye ethethiwe apha ithethiwe naphaya, ukutsho ukuba uThixo ulungisa isidlo, ulungisela zonke iintaba iintaka namarhamnca. Sityhilele isahluko seshumi elinethoba umqolo weshumi enesixhenxe neshumi enesibhozo. Ndithi ndabona isithunywa sithile sasezulwini simi elangeni sisadanduluka ngezwi elikhulu sithi kuzo zonke iintaka eziphaphazelayo esazulwini sezulu, yizani nizihlanganisele esidlweni sikaThixo omkhulu kuze nibe nidle inyama yokumkani nenyama yabathetheli wakhe nenyama yamagorha nenyama yamahashe neyabakhweli bawo nenyama yabo bonke abakhululekileyo nabangamakhoboka neyabancinane neyabakhulu nabanofunda ngokuqaphela. Uyawuqaphela umxholo, uyawuqaphela ba isithileli sahlo seshumi enesibhozo umqolo wokuqala uya kweshumi ngumsitho womtshato okuxelwa ngawo phayana, isihlwele esiyindimbane esingenakubalwa sukela kuhalelucula uhaleluya omkhulu ezulwini ebuqaqawulini. Apha siyaxelela kuba masivuye sigcobe siyizukise ngoba umsitho wemvana ufikile kwaye umtshakazi wayo uzilungisile. Ngoku iyaqhubeka umqolo weshumi elinanye, apha siyaxela inkosi yakuhla xube yahlshi ikhwele yashela mhlophe bonalisa igunya biza uba uthembekile unyaniso nobulungisa apho egwebayo enza imfazwe. Umqolo weshumi enesibini amehlo akhe ke aye enjengelangatye lomlilo, intloko zizitshaba ezininzi enegama libhaliwe elingaziwa namnye ungenguye. Ngokunjalo ke singazisa ukukhanya ngoqhagamshelo olunje kumprofethi Isaya apho xele ngokucacileyo into yakwenzayo ngela xesha. Kodwa lo wayengomsebenzi wethu namhla, ndifuna ukuthi nje kuba ndithuthuzele ndiqinisekise kuthi sonke ukuba asikabikho sesiphelweni. Imfazwe namarhe emfazwe zawusoloko zikho kwaye zizawukwenzeka khona. Njengoba zikhona iimbambano zinganyuka zibambane babambane kakhulu, kodwa oku maxelwe kanye kwakhona ucacile konke oku kuyenzeka kukuzaliseka kwesiprofeto sebhayibhile kwimihla yethu, kodwa khokelela ekunxanelweni koxolo phakathi koluntu kuba kukhulu olo nxano. Ale ndoda ivalisa uxolo hlabathi lonke, iyakuziva ikhululekile ithi ekugqibeleni lifikile ixesha. Ngoku abantu bawuthi ngoku amakrele awubetha abe ngamakhuba, ngoku khona uxolo khona ukuphepha. Ngoku ungayibona kanye loo nto kunjani, yonke into iyadibana kakuhle, enye into ichukumisa enye yenza inyanzeleke, iyayenza izaliseke ukuze kuyo yonke indlela izibhalo ezingcwele zizaliseke phambi kwamehlo ethu kumhla wethu. Oko ndifunda kwiintshumayelo zikamzana uBranham apha kolu hambo pha eSlovakia. Kwaye ke abazali abaninzi noodade badlulise imibuliso evela entliziyweni inyanisekile uba uThixo wenza into ezininzi. Apho umzana uBranham wathi kwintshumayelo ethi uqaphela umhla nomyalezo wawo kuphepha leshumi nesine, uIsrayeli uselizweni lakhe lokuzalwa baye baqhutywa bonke njengezimvu, iingcuka zibaleqa zibaqhuba ukuze babuyele kwilizwe labo apho baphephe khona. Qaphela ke intsikelo ethenjiswe kuIsrayeli ibhekisele kuphela xa babeselizweni labo. Thixo zange wamsikela uIsrayeli ngaphandle kwelizwe. Xa uAbraham wawushiyela lizwe wanqunyulwa entsikelelweni, uThixo angamsikela kuphela uIsrayeli ukuba bashiyeka kwilizwe labo. Baphayana ngoku njengelizwe kwaye balindile nje, balinde uxhwilo lomtshakazi kuba balinde ibandla libizwe, ewe libizwe ibandla, matywina avuliwe kuthi. Siyabona bekungaziwa wena onqwenela ukuxoxa uphikisane malunga nembewu yenyoka bhaptizo lwamanzi, ngokunjalo umfamekile kwaye awazi apha kulo mxholo othe wamiselwa okanye wavakaliswa. Ndithanda uphawula iingcinga ezilandelayo ukutsho nje uba kubalulekile ukwazi apho uThixo asikela khona ngenyaniso, apho uThixo anako ukusikela khona. Uthixo angasikela kuphela ukuba kwinto asithembise yona wasimisela yona, ukuba lapho uThixo afuna uba sibe khona ngoko ke unakusisikelela. UThixo uthembise abantu bakaIsrayeli umhlaba wezizwe ezisixhenxe, umhlaba wama-Amori, amaYebusi, yayizizizwe ezisixhenxe ezazihlala kwilizwe leKanani. Kwaye kweli lizwe uThixo wabasikelela ngapha kokugqithisa, ngaphandle kwelizwe, ngaphandle komhlaba intsikela yinqunyulwe njengoba uvile. Beke ke oko kwibandla likaThixo ophilileyo, oku kuthetha ukuthi kuphela xa simi kwisisekelo sesithembiso sikaThixo, uThixo unako ukuthulula intsikelo yakhe ephelileyo phezu kwethu. Kungenzeka uba uThixo uyasikelela kwaye abaninzi bangangqina ngentsikelelo, kodwa ekupheleni ngokunjalo kuyawucaca uba intsikelo yodwa yayingeyona undoqo kodwa ukuthobeka okungcono kunalo naliphina idini nokuphulaphula njengoba sinokufunda uncwadi yokuqala uSamuweli sisahluko seshumini esihlanu ngoku ibandla likathixo ophilileyo iintsikelo ziyamangalisa kwaye siyambulela uthixo ngazo zonke iintsikelelo ezithe zaba ngundoqo kuwo onke amabandla okanye kumabandla amaninzi kakhulu ke kwiintshukumo zevangeli epheleleyo kodwa ingaba abanintsi abahamba izindlela zabo na ngeentsikelo zabo ingaba abadluli abayidluli into uthixo ayenzileyo ngoku ukuze abantu bakathixo lime ilizwi likathixo njengokuyalela okungcwele kanye njengoba uIsrayeli ehlangene ngokuchasene nazo zonke izizwe wahlangana evela kwilizwe lonke wabeka kwilizwe lesithembiso kuba ngoko afumane intsikelo kathixo ngoko ibandla lingumtshakazi ihlangane kubo bonke abantu ulwimi nezizwe kuwo onke amahlelo nobudlelwane abekwa phezu komhlaba wezithembiso zikathixo kumele sibekwe phezu kwalo mhlaba ngoba ukuba sinasithembiso singalindela njani uba uthixo azalisekise jonge kulolu hlobo ngenyaniso zinintsi izithembiso kwisibhalo izithembiso zemvelo nezithembiso zebandla izithembiso zikaIsrayeli kodwa ngoko zikhona nezithembiso ezithi ngokulula zibhekise ekupheleliseni bizwa kuphume nokulungiswa kwebandla ngoku ukuba umntu ume phezu kwesithembiso kumarko isahluko seshumini esithandathu ba le miqondiso iyawulandelana nabo bakholwayo ukuba nabana noba ngubani ume phezu kwesi sithembiso kwaye kuyintando kathixo uthixo uthembekile akanakuluphula ilizwi lakhe kumele aligcine kumele alizalisekise wathini umzana uBranham wayemangaliswa uba abakholwa ngcwalisiweyo eza emgcini wokuthandazelwa bamka bengaphiliswanga lo gama abantu behlabathi beza bekholwa baze baphiliswa uzibuza lo mbuzo kanye uba oku kungaba njani na amakholwa inyaniswa acinga uba kolathuba le nto yonke abenzanga nto baxakekile umntu ongakholwayo aze abone into uthixo ayenzayo akalibazisi uyakholwa nje azihambe sane nale nto uthixo akwazi ukuyenza bahlobo bathandekayo nathi kumele sifunde kuyure apho ilizwi likathixo lithethwayo ukuthi nomoya ingcwele uqala ukusebenza hayi ukuba sihlale kuthi ngokwethu nakwimisebenzi yethu kodwa ukuba sizibeke ngokupheleleyo phantsi kobabalo lukathixo phantsi kwegazi elicamagushelayo phantsi kokuxolelwa uba singaxakeki kakhulu ukuthi ngokwethu kodwa sithi ngokulula samkele ngokholo into esicela kuthixo size simbulele ngako oko kahle kakhe yindawo le uthixo afuna usibonisa yona ukuze kuthi ngenye imini mhlawumbi nanamhlanje sikwazi ukuvuyela uloyiso lukathixo sibe namava ngako oko inkosi sithembise kona kodwa xa kusiwa kwixesha lesiphelo nento uthixo asithembise yona ngoko kubaluleke kanye ngohlobo loba njengoba sikholwa kwisithembiso esifunyanwe eBhayibhileni esithanda usibona sizaliseka isikholwa kunjalo kuso sibe namava ngako ukuzaliseka kwesithembiso esimalunga namaxesha esiphelo abhekisele kulo ibandla abandakanye ukubizwa kuphunywe nokulungiswa komtshakazi bakhona abantu abangakholwa nokukholwa ukuba khona umahluko phakathi kwebandla okunjalo nomtshakazi uba kukhona ukwahlulwa phayana kubo yonke into ingathi inye iyafana kodwa uThixo nabo ababizileyo abenyulileyo abenyuliweyo ngokunjalo baza kuba nesabelo kuvuko lokuqala kwaye loo nto yiloo nto ilizwi ngenyaniso elityhiliweyo ilizwi libhekiselwe kumtshakazi kube nyulwa ukuba bangaqondwa nakanye ngabanye ukuba uthetha nabo bayabuza kakuhle kakuhle kungantoni nje yonke le nto ayikatyhilwa kubo kodwa siyakholwa uba uThixo useza kubiza baphume abaninzi athile kubo ukuba ngenyaniso bayinxalenye yeliqela ngoko ke bazawuzikholwa izithembiso zemihla yethu izolo ebusuku bokhethekileyo nje besinomhlangano olulungileyo abantu bamabandla ohlukileyo beza bhayana sava intetho enye kwakhona nakwakhona zange saziva zonke izinto ngaphambili emva kokumbuzo weza beniphi ixesha elingaka kude kube ngoku kutheni abashumayeli bangazange basixela oku kuyo yonke indawo abantu bacula ngomoya benenyembezi bememelela uvuyo kwaye kumangalisa siyambulela uThixo ngakho oko andiyazi uba ndandikhe ndakutsho kungaphambili kodwa ndandikhe ndaya kumaqela amabini e-charismatic e-Austria kwinyanga ephelileyo ngokubini abantu babecula ngomoya nam ndabe ndicula ngentliziyo yam yonke kanje uba ndiqhubeka ndicula iingoma ngokuqhelekileyo ngokwemvelo nam ndicula ngentliziyo yam ngenyaniso ngumoya oyingcwele osebenzayo kumahlelo athile umbuzo uthi bangaphi kubo abaza kufuna ukuba bavume uba bakhokhelwe ngumoya kaThixo kuyo yonke inyaniso ewe umgcini sihlalo wandixelela ukuba bawenze uba uthe wenza indlela ezithile ngokomzimba mhlawumbi ethetha naye lixesha lam loba ndiyeke ke ngokukushumayela oko ndabona ukuba uza kwenza njalo na wakwenza oko ndingekaqali nokuthetha ilizwi ndisaqala nje ngoku ndaba nesibindi soba jonge ecaleni kuyo yonke loo nto ndivakalise ilizwi likaThixo naxa indoda ima ngeenyawo iza ngaphambi kwam kodwa ndaqhubeka kwade oko kunyanzeleka ukuba kuthethwe kuthethwe oko kwenziwayo ngoku akusengomdla wam ngumdla wabo balivile ilizwi kodwa kwenzeka napha kunjalo ndicinga senke ndandixele lapha phambili ndandikhe ndatsho ewe abantu bathatha incwadi kunye nabo babuze uba kwakungantoni na ngoba ngaphezu kwabantu abangamakhulu amathathu bahlangana uThixo uyabiza napha apha umnyango uvuleka khona sinokungena nokuba kuphi na apha ndinayo enye indawo endithanda ukuyifunda ethi kwesinye isandla kakuhle kakuhle indenze ndibe buhlungu kwintshumayelo kamzana uBranham emva kokonke yayindada enkulu yakwaThixo usukela kwimihla kaYesu Kristu nabapostile kwiphepha lamashumi amathathu ananye uthi apha ngentliziyo ebuhlungu gwebeni ngokwenu gwebani ngokwenu ukuba ndingusaziwayo na ukuba bekumele kususwe emnqubeni kule ntseni awo bavela ngaphandle kakhulu aba seJeffersonville bekungena ukushiyeka nditsho nesiqingatha mhlawumbi abo beninokushumayela kubo cinga nje kwidolophu yakhe uyangqina ukuba abantu abathathu abangamakhulu amathathu okanye amane awephayana kula mnquba begcwele yayingabantu abavela kwilizwe kwindawo ngendawo kuba bezova ilizwi lenkosi kodwa kwidolophu yakhe akukho nje nesiqingatha kwakunjani kwimihla yenkosi yethu wayengena ukwenza imiqondiso emkhulu nezimanga kwidolophu yakhe kanye kanye ngenxa yokungakholwa okwakusebantwini yayingeyontuthuzelo enkulu leyo kum ngoba ewe besinokunqwenela ukubona ukuba izikhulu ngezikhulu ewe amawakawaka azemihlanganweni ezova umyalezo kathixo kubaluleke kakhulu oko xabiseke kakhulu nqabile kukhulu kum kuba bekunokuba kube ngcono ukuba kungazi amawakawaka kodwa amakhulu amawakawaka ewe ngumyalezo kathixo oze uluntwini ngoku sifuna abantu abaninzi kangoku bekunabakho bazokuva kodwa ayisithi abagqibayo oku kodwa inkosi esebenza zonke izinto kubo bonke ukuba benokubuza namhlanje bangaphi abalapha ngokungqaleyo bavela eZurich mhlambi bangambalwa nathi okunjalo sichithachithekile sihlangana nje silinde ngokumanyana imini xa uThixo eyakuzukisa angqinele ilizwi lakhe abeke imvuselelo ngawumoya wakhe azabonakalalise umahluko phakathi kwabo bamkhonzayo nabo bangamkhonziyo ndikutshilo thethile oko ngaphambili ukuba imeko yepolitiki nayonke into eyenzekayo nayonke imbambano nawo konke okuya kukhomba kwinyaniso yokuba umemelelo loxolo nokunqaba liyakhula ngakumbi kwaye uluntu ngoko luva ngathi likhululekile xa lisazi kuba ngoku kukhona uxolo kukhona ukunqaba amava endithe ndaba nawo kwicawa edlulileyo kutsho kumvulo kunike ukudla kwengcinga nje uyazi mna andingomphuphi ngoku nokuya kwinyaniso ndithe ndaba namava kunye nothixo sekunjalo ke akwenzeki rhoqo ngeveki okanye rhoqo ngenyanga okanye rhoqo ngonyaka omnye akawunakubala amava kunye nothixo kumele umntu awanikwe bekwe phezu komntu sekunjalo ke ndithe ndaba nawo umbono ephuphini ndasiwa kwindawo evulekileyo phambi kwekathedrali yaseRoma ebonakala ngaphandle ingathi yikathedrali yaseColone nayo ngokunjalo nabanye abaninzi kukhona isihlwele esininzi ubone iifoto neekamera abantu befota nakokunjalo nje ngoku kwathi ngoku wonke umntu kumele athobele ndacinga kum ngokwam masibone ukuba oku kwawukwenzeka njani ngokungqalileyo ndabona iziphathamandla ezithile kwelinye icala ndibone ukuba omnye wabo wayephethe bandithatha bafuna ukundibeka kulo mgca apho wonke umntu wayenxibe ingubo yaseRoma ewe isivatho enye emva kwenye yayikumoya ovulelekileyo nje ndathi mna kodwa ndingowalapha ngendlela ethile ndazikhulula kulo meko ndama ndaphuma emgceni ndajonga senxele apho eziphathamandla sobukhosi kakhulu indoda eyayingumyaleli apho yayime khona kwaye ndingaxela ntoni kwawumele undikholwe nje andinaso isizathu soba ndithethe into engeyonyaniso sekunjalo andjonga ngaphaya ndothuka ndacinga ndizawubona isiphathamandla kodwa uyazi uba ndibone bani usathane ngokwakhe kukokokuqala kubomi bam bonke apho ndandikhe ndabona usathana ngokomntu elolwahlobo ndathi kuye ungusathana kunjalo kwaye wafa wathi cwaka bengena ukuthetha elinye ilizwi ndaphinda ndathi ungusathana ophethe yonke into apha. Bako ndajika ngasemva ndahamba indlela yam ngokuba bendingenasabelo kulameko sukela kulamhla okanye sukela koba busuku ke kwacaca kum ngaphezulu kunangaphambili kubomi bam bonke kanye njengoba uThixo enebandla emhlabeni apho eyintloko kwaye enesigqibo. Ngoku Satana ukunjalo unamanqanaba akha phezulu apha kulo mhlaba apho lawula wonke umntu. Ndingamcacisa ndincuma ncinci ngoku ngokuba bekukhethekile nje kwaye konke dibana nje hayi ngathi unamaphondo kodwa ewe benokumcacisa ngendlela enkulu kodwa ke ndathi le ayondawo yam andingowalapha kwaye ndaqhawuka ndakhululeka ndahamba ndaya phayana esihlweleni wonke umntu wayephayana kuba eyobukela le nto ndichwepheshe. Mandigqibe nje ngokutsho oku asikholabo uba sizokuzama ukwenza inkolo okanye sihlaselane kwipolitiki apha sizova ilizwi likaThixo kodwa kwinguqu eyenzekayo kwipolitiki nakwinkolo kuzaliseke isiprofetho seBhayibhile apho kumele sizijonge ezo zinto kwaye bendinayo impembelelo ukuba inkqubela ayithathi ndawo ngemfazwe ngokunyanzelwa kodwa kunjalo ngokuqhathwa okuthile apho bonke abanye babemile emgcini wonke umntu enxibe isivatho esinye. Ngoku ndiyambulela uThixo ndithe andala andingowaphayana. Kungenzeka ukuba bonke abo ngeyingobo enxalenye bobunye bamabandla bazawumenya ukuba baze kodwa thina asiyonxalenye yaphayana sishiyeka sithembeke enkosini kude kube sekupheleni silwele udabu lokholo egameni lenkosi kude kube ngoku kwaye sawukwenje njalo kude kube sekupheleni. Isithilelo sahlo seshumi nesithathu sifundile mvanje kuba uSathane umnika umchasi uKristu itrone yakhe negunya lakhe. Sonke singakufunda oku kwaye phaa ndiye ndambona uphethe uyayalela kodwa likhona ibandla likaThixo ophilileyo intsika nesiseko sayo inyaniso limiselwe phantsi kokukhokhelwa ngumoya ongcwele ukuba limbone uYesu Kristu njengentloko lize lilandele limkhonze nashwangathele oko kungako konke oku siphila ekupheleni kwamaxesha esiphelo yonke into eyenzekayo ngoku iyinxalenye yenkqubo ezingena kakuhle kwisiprofeto sexesha lesiphelo kuphela abo bangabona ngokugqobhozela kwezinto abazibona ngesitshilelo bazawuba nako ukubaleka kuko konke nokuba kuza ngendlela embi okanye elungileyo. Qala umntu angazama uxolelanisa yonke into kodwa bangahamba njani na babini oko kutsho uprofethi uAmos bengavani kodwa uKristu uvumelana njani na noBheliyali? Ingaba umchasi umKristu noKristu banantoni na efanayo? UThixo unomhlambi ojikelele bahlangulwe benyaniso abantwana bathixo abaphethwele ilizwi lakhe ngaphakathi kwabo befumene imbewu bathiwe bazalwa ukutsha kwithemba eliphilileyo ngako ukuvuka kaYesu Kristu kwabafileyo abantu abangazubuthanda ubomi babo kude kube sekupheleni. Inkosi yethu oyasithandayo iyazinikela ngenxa yethu iyawuba nathi. Ndithe amaxesha amaninzi kungcono uba ufe kunye nenkosi kunokuba uphile ngaphandle kwakhe. Kungcono ukuba umnqine ekufeni umngqine ekufeni kunoba umkhanyele ebomini. Kukhona isibhalo sikusitshilelwe isahluko seshumini esine umqolo weshumini esithathu, banoyolwa bafele enkosini ukusukela ngoku. Belikhona ithuba apho umntu ngamnye nokufa engusikelelweyo, nathi okunjalo singaba inxalenye yabo. Apho kuba kumele kube njalo, sife sisikelelekile ukuze ngoko sikwazi ukungena ezukweni sisikelelekile. Yonke into eyenzekayo ngoku inxalenye yesiprofethi seBhayibhile, kwaye siyavuya ngokunzulu kuThixo uba siyavunyelwa ukuba sibone sikunqinele konke oku, uba singaphakamisa iintloko zethu ngokuba siyazi ukuba intlawulelo yethu iyasondela. Amagama ethu ayibhaliwe kwincwadi yobomi yayo imvana phambi kokusekwa kwehlabathi, kwaye kuyawuba khona isihlwele sabeyisi kuso sonke isigaba. Kwisizukulwana sethu kunjalo kuyakubakho isihlwele sabeyisi, kwaye bayawuba ngabo abo bathe bamkela ilizwi umyalezo ongcwele, abathe beva into umoya oyithethayo kuwo amabandla. Bayawukweyisa bona ngalo igazi lemvana nangenxa yelizwi lobungqina babo. YanguThixo angasenzela inceba ukuba singoyiki into, siqaphele ukuba bangaphi kakhulu kwimbuyekezo abathi banikela ngobomi babo ngenxa yokholo nangenxa yovakaliso lwasimahla lwevangeli. Ukuba kumele ukuba bambalwa abaninzi bangene, masimbulele uThixo ngazo iintliziyo zethu zonke ngako oku. Lowo unathi kubo ubomi ngokunjalo unathi ekufeni. Ngabazange abhale na uPawulos kwabaseRoma isahluko seshumini esine umqolo wesibhozo, ukuba siyaphila siphilele iNkosi, ukuba siyafa singabe iNkosi, noba siyaphila noba siyafa singabe iNkosi. Ngoku ndithanda uba ndibuze, bangaphi abanombulelo kuThixo ngayinyweba enkulu yokuphila kweli xesha lokuva ilizwi lakhe liyinyaniso, ba amehlo avulwe apho athe wazuza ukuqonda isibhalo njengoba kuzalisekile phambi kwamehlo ethu, kwaye ngaphezu kwako konke uba sibe nesabelo kwinto uThixo ayenzayo ngoku. Abantu bakaSirayeli bayabuyela kumhlaba wesithembiso. UThixo upha kunye nabo, pha amangqina amabini aya kuvakalisa umyalezo wawo, hayi eMoscow, hayi eNew York, kodwa eYerusalem, njengoba kuxeliwe kuthi kwisitshilelo sahloko seshumenanye. Ingaba umyalezo wesiprofethi waphina kweli xesha? Naphi apha abantu bakaThixo baza emhlabeni wesithembiso singcwele seli xesha behlangene, kwaye belungele ukuva into uThixo afuna ukuyithetha ngawo umoya, ngawo umyalezo wesiprofethi kwimihla yethu? Ngako oku singawungeza nje kuphela uba lo unendlebe makayive into umoya oyithethayo kuwo amabandla, ngoba ulahlekiso luyawusondela kakhulu. Sekunjalo ke ndilifumene ilizwi kwisitshilelo sahluko seshumi nethoba apho umprofethi yakwenza imiqondiso emikhulu nezimanga. Ekupheleni yawufikela kwinqaku apho abantu ngenyaniso bakuthi umoya kaThixo uyasebenza kuyo yonke indawo, uKristu ulapha, uKristu pha. Imiqondiso emikhulu nezimanga zingenzeka emva koko. Masingaphetshethwa iyo nayintoni na okanye silahlekiswe ngubani na. Into esiyivileyo kweli xesha kwakhona icikita yonke into ngokuchasene nelizwi likaThixo. Apha sinemigangatho apho thina sikwaziyo ukuqaphela ukuba into ingaba ihambelana noThixo na. Nantoni engahambelani nelizwi likaThixo, ayihambelani noThixo kunjalo, kwaye uThixo akayongena kwizithandabuzo ezithile nakubani na. Ungcwele, ilizwi lakhe lingcwele, uyinyaniso, ilizwi lakhe liyinyaniso. Nabana onqwenela ukuba aze kuye, uya kuvunyelwa ukuba aze kuye, aze amkele ilizwi lakhe njengegangatho luqobo kuzo zonke imeko zokholo nemfundiso, lize likwazi ukwahlula phakathi kokuba yintoni na enye. Kodwa isibalo sithi kuMateyu isahluko sama24 ukuba bekunokwenzeka beya kulahlekisa nabenyulwa. Ngoku kumele kusondele kakhulu kwinto eluluqobo apha, haleluya, napha ibe haleluya, apha mayibonge inkosi, napha mayibonge inkosi, apha naphaya, apha naphaya. Mahluko nje ngulo wa kuya kuba khona isihlwele esithengwe ngegazi esiyindimbane esizelwe ngokutsha ngembewu engcwele elilizwi, baze babe nokuqhagamshelana nawo umoya ngalo ilizwi ukusuka emoyeni kuya usuka elizwini kumoya, oko kushiyeka kumanyene kusimanyanisa noThixo side suke ekholweni sifikele kubonweni. Malibongwe igama lenkosi, asidingi ukuba soyike nakanye. UThixo waxe Paulus wakutsho kwangaphambili kuba phambi koba uYannes noYambres benze okukhulu ngokunjalo abantu bawukwenje njalo kwimihla yokugqibela ekupheleni ukuwa kwabo kwatyhilwa. UYannes noYambres babengatyhilwa thunywa nguThixo, babengenabizo, bengenamiyalezo, bengenamiyalelo. Ekupheleni kwacaca apho ulweyiso lukaThixo luhleli khona nalo uThixo amthumileyo. Hayi babhidisa abantu bakhe, kodwa ukuba abakhokhele baphume ukuze akwazi ubakhokhela bangene. Masingabi naxhala. Kwakufana emva phayana okuninzi kwakusenzeka ekuneni nasenxele kaMoses. UMoses wame emhlabeni wakhe wayengumprofethi othunywe nguThixo emiselwe nomyalezo ongcwele. Izinto zenzeke enxele nasenene, umyalezo wesiprofethi washiyeka enhliziyweni yabantu bakaThixo, kwaye siyazikholwa izibhalo oku ngeentliziyo zethu zonke side sibone ukuzaliseka kwako konke okuThixo akuthembisileyo elizweni lakhe. Ekupheleni oko kuthe kwavela kuThixo kwagqitha yonke enye into, yonke enye into ayiseyi kubakho, ayisayi kukhathalisa. Kodwa uThixo ngobuqaqawuli nangamandla uya kugqiba umsebenzi wakhe ngabakhe ngolweyiso olukhulu lwawo onke amaxesha elizukweni nodumo lwegama lakhe elimangalisayo elingcwele. Amen. Masimeni, njengoba sonke sithoba iintloko zethu, sivale amehlo ethu, sivule iintliziyo zethu, manibuze ukuba khona umntu apha ekuthe kwathethwa naye ngelizwi, mhlawumbi ayikhange iziswe ngale ndlela elungisiweyo intshumayelo kumele ibe yiyo. Kodwa xa ufunda intshumayelo zenkosi yethu, yayiwathetha nje engantsokothanga, kwaye xa ufunda phayana kwakuninzi okuphethweyo kwiingcinga ezininzi neengcaciso. Siyabulela enkosini ngako oku, nanamhlanje kunjalo ngokuqinisekileyo uyawuthethile nawo wonke umntu, komnye ngale ndlela, komnye ngaleya indlela. Ithe yabakhona into kumntu wonke mhlawumbi awukagqibi, awukayazi kakuhle kakuhle ukuba kumele umephi, namhlanje inkosi yenza icace ukuba ekupheleni ngenyaniso kuyawubakho nje amaqela amabini. Abanye bazawuba netyuna likaThixo betyuniwe ngomoya ingcwele kude kube yimini yentlawulelo yemizimba yethu ngokwabaseefese isahluko sokuqala umqolo weshumi nesithathu nesahluko sesine umqolo wamashumi amathathu nezinye. Abanye bayakuba nophawulo rhamncwa isihlwele esiyindimbani siyawuba lixhoba lolahlekiso. Bazawukholwa kulowo oza enze ngokwegama lakhe eziphakamisa ngaphezu koThixo nayo yonke into enqulwayo, ethatha ilizwi elibeka ngaphezu kwakonke okunye ezibangela igunya abawukwazi ukwahlula phakathi kwakhe. Kutheni? Ngoba awakhange baqaphele iyure yokuvelelwa nguThixo ngobabalo olukhulu. Abakhange bamkele imfundiso yesiprofetho, ngoko ke abanalo ilizwi njengesikhokhelo, njengomgangatho. Oko ke kukuwela ekulahlekeni. Yamkela ilizwi, wamkela inkosi, uba ubabalo luphezu kwakho. Ewe, xolelaniswa kunye noThixo mangaphandle kulwazi lakho nokuqonda kwakho. Ngokulula nje uye kunqaku apho nawo kunjalo ungathi isiqinisekiso esisikelelekileyo uYesu ngowam bathandekayo. Ngoku yure yokukhetha idayisi liphosiwe, kanje mba ugqiba ngoku kuya kushiyeka kunjalo ephakathini. Nabani wenza isigqibo esilungileyo uyakuba nenkosi, nabani ongasenziyo akayi kuba phayana. Noba ulapho kokuqala kwaye olu didi lentshumayelo lutsha kuwe, okanye uthe wabalapha amatyelo amanintsi ngaphambili, ubuThixo uthethile entliziyweni yakho ngalo ilizwi lakhe nangawo umoya wakhe. Ngoko ke siyakuthandazisa ngenxa kaKristu uba uxolelaniswe kunye noThixo kuyinyaniso. Oko kubhalwa nguPaulus kwabaseKorinte, uThixo waye kuye uKristu exolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi. Nabani ongekalwamkeli olu xolelaniso nokuxolelo? Nabani ongekabi nawo amava ngosindiso lobabalo uThixo asinike lona kuKristu yangangaba namava ngako ngoku? uYesu ukhona apha, usondele, uthethile nathi ngoku uyankqonkqoza ezintliziyweni zethu kwaye uyacela ukuba ndingenise ngoku iintloko zethu zisathotyiweyo. Yanga ndingacela nje ngokufutshane ukuba ukhona umntu apha esinokumbandakanye ngoku kulo mthandazo. Cela uphakamisa isandla sakho ngokukhawuleza uphinde usihlise. UThixo akusikelele, UThixo akusikelele, UThixo akusikelele, UThixo akusikelele, UThixo akusikelele. Ingaba ukhona omnye umntu apha? Oh, UThixo akusikelele. Dade uthandekayo, nenekazi elithandekayo, ngubani omnye olapha? UThixo akusikelele. Malibonge igama lenkosi. Oh, ungaba mkhulu benjani kulo lonke iphakade uba ilizwi lenyaniso lashunyayelwa kuwe kungekho kuthandabuzwa, lavakaliswa ilitsha livela etroneni ukuze ngoku ukwazi ukucalula ungaweli ekulahlekeni. Masithandazeni sonke bawethu osemazulwini. Ndiyakubulela ngokuvela kwinzulu yentliziyo yam ngalo ixesha lobabalo esiphila kulo, kodwa ngoku elisondela ekupheleni. Imini yosindiso isondela ekupheleni Nkosi, kungokuhlwa ngoku iyure yaphakathi kobusuku yagqobhozela, ubizo liyavakala kwakhona. Yabonani, nanko umyeni esiza, phumani niye kumkhawulela. Nkosi ethandekayo, besingenakumisela phandle siba besingakuluvanga olubizo. Siyakubulela ngalo ubizo lokuphaphamisa kuvukwe silvile kwaye siyakubulela ukuba sinokubona siliqaphele amaxesha nemiqondiso yamaxesha nokuzaliseka kweziprofeto zeBhayibhile phambi kwamehlo ethu kwaye ukuba singaba nobungqina ngako Nkosi ethandekayo. Umdla wethu omkhulu ngulo kuba uba simiselwe phezu kwesisekelo sezithembiso zakho ezi uthe wazinika abantu bakho kweli xesha. Ngoko ke siyakucela siphe ukuba sikholwe kuwe wena Thixo inyaniso othembekileyo oyinyaniso ongenakulophula ilizwi lakhe elinobuqaqawule ongaxokiyo oyinyaniso ukuba uyakuzalisekisa oko okuthembisileyo. Uthumele ubizo lokuphaphama wenza ukubizwa kuphunywe umyalelo ukulungisa ukubuyisa zonke izinto kude fikele ekulungiselelweni nokugqityeleliswa kwabo uthe wakwazi ukubabiza ukuba baphume. Ngokwesibhalo nina bantu bamphumani nizahlule nento engcolileyo ningayichukumisi itsho iNkosi. Msindiso othandekayo simvile itsho iNkosi ngokukhethekileyo ngawo umyalezo wesiprofethi wexesha lesiphelo sithe sabizwa saphuma uba sizokukhonza uba sikulandele uba sikholwe kuwe uba sikuthobele side sidlule ekukholweni sifikele ekuboneni. Msindiso othandekayo ngoku sithandaza sonke sithandazela bonke abathe baphakamisa izandla zabo. Uyazi uyakwazi ukuba kudingayo noba bakunxunguphele emphefumlweni unguphala ngokomoya kanye ukunxunguphala ngokubonakalayo nokuba ingayintoni na uNkosi. Siyakubulela ukuba intlawulelo egqityiweyo yenziwa eGolgotha, intlawulelo yemiphefumlo yethu, ukuhlangulwa kwekomoya wethu, ukuphiliswa kwemizimba yethu. O Thixo, siyakubulela sisonke ukuba wena uthe wasixolela wasamkela kuKristu, ukuba uthe wenza abantwana bakaThixo ebantwaneni babantu. Sinike uxolo lwakho, uxolo kunye noThixo oludlula konke ukuqonda kwabantu. Nkosi ethandekayo, sikela bonke abathe beza kuwe namhlanje uze ubanike oko bakuthandazelayo, oko bakudingayo. Iba nabo ube nathi sonke ngendlela ebaluleke kakhulu kuba singaphakamisa iintloko zethu sisazi uba intlawulelo yethu isondele. Mele uzukiseke udumiseke ngenxa yelizwi lakho ngomnqophiso omdala nomnqophiso omtsha nangaso isityhilelo esiphayana. Siyakudumisa okunjalo siyakubulela ngawo lo mhla nangayo le nkonzo egameni likaYesu elingcwele. Haleluya. Udumo kuThixo. Amen.